Msikilizaji, tunakukaribisha tena kwenye kipindi cha Kuna Nuru Gizani. Ni Pastor Pius Muiro nikikukaribisha kwa furaha na imani ya kwamba neno la Mungu limekuwa kimbilio na ngao yako imara wakati wa matatizo. Sanduku letu la posta ni 56762 Nairobi. Kodi yake ni 00200. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya barua chungu nzima ambazo mnazituma, wengine wakitaka maombi, wengine wakituma misaada kusimama na Children's Home na hiki kipindi. Mungu awabariki. Msikilizaji, ninakukaribisha kwenye uwanja wa Kamukunji siku ya kesho Jumapili kuanzia saa 7. Mbali na mambo mengineyo tutakuwa nayo, lazima tutaliombea taifa, maana mwaka wa uchaguzi tunawataka viongozi ambao Mungu amejichagulia na chaguo la Mungu wakati wote ndilo linafaa. Msikilizaji, ningelitaka pia kuichukua fursa hii na kumpongeza Archbishop John Njue wa kanisa la Kikatoliki ambaye wiki hii ameweza kutawazwa na kufanyika kardinal. Ni heshima kubwa kwa Afrika na haswa kwa nchi ya Kenya. Hivyo kipindi cha Kuna Nuru Gizani kinachukua nafasi hii na kumtakia kila laheri Archbishop John Njue kufuatia uteuzi wa yeye kufanyika kardinali. Msikilizaji, kwa mara nyingine, ningelitaka ukabarikiwe na shuhuda mbili, kipande cha wimbo, kisha ujumbe kutoka Odeon Cinema.
Kuna wakati tulikuwa tunashika 7,000 shillings here, na nilikuwa na deni yangu ilikuwa imepotea. Hiyo pesa ni kama ilikuwa imepotea kwa vile ilikuwa imekaa for almost 10 years. Na ni kama nilikuwa nimeisahau. Lakini after 7 days, hiyo pesa nilitiwa na pamoja na interest yake. Na ikawa pesa mzuri. And that was the doing of the Lord. I give him all the glory for that.
Unaposema pesa mzuri, lazima iwe ni rate ya kuanzia 100,000 kwenda juu, sio? Leta mkono. Thank you, Jesus. Father, I thank you and I worship you for what you have done, for what you have done, for what you have done, for you shall do it again and again in our lives and in our lives, in Jesus' name, amen.
Bwana asifiwe kanisa. Ilikuwa ni Jumatatu, nilikuwa nimekuja Morning Glory hapa, nilikuwa nafanya kazi upande wa Parklands. Pastor akawa anahubiri kwamba within 60 days we are going to meet a rare opportunity, and mine did not take 60 days, it just took 1 hour, because after I left this place I was called to go to a place where somebody alikuwa amesikia kuna kazi kule Mpisha. So badala mimi kwenda my former place where I was being paid 5,000, I went at Mpisha to do the interview. We were about 20 sisters and I was the one who was taken, and I'm now getting a double salary.
Yes, Lord. Instead of 60 days, it took you 60 minutes. Thank you, Lord.
Wa Korintho wa kwanza 10 13 inasema hautajaribiwa kuliko uwezo wako. Hallelujah.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako. Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Majaribu ni leo, kesho ni baraka.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Kilio ni cha leo, kesho ni kicheko.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Kushushwa ni kwa leo, kesho kuinuliwa.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Kukopa ni kwa leo, kesho kukopesha.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Leo kuna njaa lakini kesho ni shibe.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Shinda alivyo shinda.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Watu wakikusema wesema naye Mungu.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Majaribu ni ya muda siyo ya milele.
Hautajaribiwa kuliko uwezo wako.
Jangwani tunaye Mwokozi tutatoboa.
Joshua chapter number 1, verse number 1 to 3. Joshua 1, 1 to 3. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I'm giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your feet will tread upon, I have given you, as I said unto Moses. Heavenly Father, in the name of Jesus, we want to thank you because of this afternoon. We bless you because you are God, but above all, you are the one that redeems us. We want to thank you because of the power in the blood of Jesus that forgives sins. But above all, again, we want to thank you because of the knowledge of the word of God. To understand the mysteries of the kingdom is a gift of God. For no one can know the things that we know today, not unless you open our faculties. We want to worship you and thank you forever. In Jesus' mighty name we pray. Patia watu wawili watatu high five, waambie welcome. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Joshua chapter number 1 verse number 1, after the death of Moses the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua the son of Nun, saying, Moses my servant is dead, now therefore arise. Biblia inatuambia ya kwamba baada ya kufa kwa Musa, Mungu akanena na Joshua mtumishi wake Musa, na akamwambia sasa inuka. Tunaona kitabu cha Joshua chapter number 1 kinafungua kwa maneno ya kwamba baada ya kufa kwa Musa, kwa wana wa Israeli Musa hakuwa binadamu wa kawaida. Kwa wana wa Israeli Musa hakuwa nabii wa kawaida. Kwa wana wa Israeli Musa hakuwa bishop wa kawaida. Walimchukulia Musa ni kama karimu Mungu wao. Walimuona Musa wakaona chakula cha mana. Walimuona Musa wakaona protection yao. Walimuona Musa wakaona future yao. Walimuona Musa wakaona kesho yao ikiwa guaranteed. Walimuona Musa wakaona uponyaji wao. Haungeweza kuongea kuhusu Israeli without Moses, kama vile hauwezi ukaongea kuhusiana na kanisa la Yesu Kristo bila kutaja Yesu Kristo mwenyewe. Wana wa Israeli walimchukulia Musa kama mtu ambaye hakuwa
wa kawaida. As long as walijua Musa yuko hai, walijua kila kitu iko poa maishani mwao. Focus yao ilikuwa ndani ya Musa, attention yao ilikuwa ndani ya Musa, dependability yao ilikuwa ndani ya Musa, tegemeo lao lilikuwa ndani ya Musa. Alikuwa amewatoa mbali na aliwafikisha mbali. Alikuwa naongea na Mungu on their behalf. Alikuwa ni mtu ambaye every day aliposhuka kwenye mlima, tunaambiwa waliweza kujifunika au aliweza kujifunika, maana alikuwa na meremeta. Lakini Joshua chapter number 1 inatuambia baada ya kufa kwa Musa, Mungu alinena na Joshua assistant wa Musa, akamwambia, now is your time to arise, ukawaongoze hawa watu. Wakati Israeli waliona Musa amekufa, walidhania that is the end of the road, walidhania destiny yao imetibuka, walidhania maisha yao yamepika mwisho, walidhania hakuna maendeleo tena, maana Musa amekufa. Let me declare today, Musa ndiye aliyekufa, lakini Mungu aliyepeana ahadi hajakufa. Watu ninaohubiria lunch hour ya leo, kuna mambo maishani mwenu yamefanyika mpaka unaangalia vile tomorrow itakuwa na unasema I cannot live tomorrow. When your husband dies, when your wife dies, when you miscarriage, when the marriage is broken, when somebody you depended upon is gone, when you lose your job, when you lose your mind, when you are diagnosed with HIV, a kind of unaona ulimwengu umefika mwisho. Lakini lunch hour ya leo, I came to declare that the God is still on the throne. Moses may be dead, but the word of God is alive. Moses may be gone, but the masses of God are still with us. Mungu alimwambia Joshua, inuka uongoze wana wa Israeli. Ninajua walimtegemea Musa, ninajua hii imewasumbua psychologically, ninajua emotionally wamekuwa na problem, ninajua wamechanganyikiwa. Lakini Joshua, nitakutumia ili kuwavukisha watu mto wa Jordani. Moses, my servant is dead, but you have to continue. Mliokuja lunch hour ya leo, ni kitu gani hiyo ambayo imehappen mpaka umechanganyikiwa, haujui utaendelea maisha namna gani? I came to declare you 7 things this day. Neno la kwanza ni ya kwamba Mungu kuna wakati anaondoa binadamu, wakati ambapo watu wanaabudu binadamu, wakati unachukulia mtoto wako kama ndiye Mungu. When you take your preacher like he is your God, when you take your wife like she is your God, when you take your job like it is your God, when you take your family like it is your God, Mungu ako na legal ground ya kuivuruga hiyo kitu, ili macho yako itoke kwa wanadamu na ikamwangalie yeye. Number 2, I want you to understand ya kwamba watu wote wanaweza wakaondoka, but as long as Jesus is still around, the plan of God is still intact, in the mighty name of the Lord Jesus. Number 3, nataka uelewe ya kwamba kufa kwa Musa kulifanya Joshua ainuliwe, meaning hata kama kuna kitu kimeenda vibaya, kuna wengine wanaenda kuinuliwa. Joshua alikuwa assistant wa Musa. Season yake ya kuinuliwa ni wakati Musa alipodedi. Therefore, even when a death is reigning, kuna promotion inatokea, na hiyo ni wenye roho watakao tambua, because some things are hard to explain using the natural language. Number 5, ningelitaka uelewe ya kwamba wakati Mungu alisema nitawapeleka mpaka nchi ya Kanani, hakusema atawapeleka na Musa. Wakati mwingine vitu vinaweza vikabadilika. Leadership ya Musa ilibadilika na ikaja leadership ya Joshua. Yoshua, lakini neno la Mungu na ahadi zake zilibakia pale pale. Your boss may change, kazi ulioanza Nairobi may change, biashara uliokuwa unafanya last year may change, but the God's plan has not changed. Wale watu waliokuja lancha wa ya leo, neno la Mungu koko ni kwamba mpango wa Mungu bado haujabadilika. If we are on the same page with you, kwa nini usipatie jirani high five na umwambie mpango wa Mungu haujabadilika bado? Mpango wa Mungu haujabadilika bado. Number 6, ningelitaka uelewe. Biblia inasema hivi, na Mungu akamwambia Joshua, Moses my servant is dead. Kumbe hata saa zile Musa anakufa bado alikuwa ni mtumishi wa Mungu. The servant of the Lord cannot die, but the service of the Lord will never die. Wachieni Mungu afanye kazi yake, let the God do his own things. Musa alikufa kifo ya kimwili, lakini kazi ya Mungu iliendelea, na hakufa akiwa mtu wa shetani. He died being a man of God. Finally, number 7, ningelitaka uelewe ya kwamba kuna level unaweza ukafika kiroho ya kwamba even for you to die it is a profit. Yani hauogopi kufa tena, because it is the only way for you to meet with your Redeemer. The only way for you to make it to heaven is only through the physical death. If Jesus tarries, na kuombea mchana wa leo uwe delivered from the fear of death, because hata kama Lazaro alifufuliwa, he still died again. Hata kama Tabitha alifufuliwa, she still died again. Hata kama kuna yule jamaa aliyerushwa kwenye kaburi la Elisha na akafufuka, he still died again. All of us, we are going to die. The big question is, where shall you go when you die? Tumefika level ambayo not even death can frighten us, because Jesus said, for those who believe in me, even though they shall die, they shall not die the second death. We are not going to perish, they shall live again. Mchana wa leo kuna watu ambao wanatawaliwa by the fear of death. I break it in the name of Jesus. I said, I break it in the name of Jesus, that you may come to that level ambayo Paulo alisema, for me to live is Christ, but to die is a gain. And I am torn between two things, to die or to remain. If I die, then I will be with the Lord, which is better. But if I remain, then it shall be more labor and more fruitfulness, as I continue preaching to you the gospel. Mliokuja mchana wa leo, kama kufa kwa Musa hakukustopisha mpango wa Mungu, ni kitu gani hiki kimetendeka ambacho unadhania the plan of God inaweza kuwa scatteredness and thrown to the winds? I came to say to you today, no matter what has taken place in your life, behold God, he doesn't die, neither does he grow old. He is from everlasting to everlasting. He is on the throne. No wonder Zaburi 97 inasema the Lord reigneth. Give your neighbor a high five, mwambie the Lord reigneth. Nasema mpatie high five, mwambie the Lord reigneth. Sisiki ukimwambia the Lord reigneth. Bwana yu atawala. Pigia Bwana makofi mazuri mchana wa leo. Thank you, Lord. Ndiyo msikilizaji, ninaamini unazidi na kubarikiwa. Ningelitaka ukabarikiwe na mambo kama haya kabla ya kuingia kwenye maombi.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena kanisa. Mimi nimeokoka. Mimi wakati nilipookoka, sikuwa nataka kuokoka, hata nilikuwa napinga neno la Mungu. Wakati nilipokuja nikawa mgonjwa, ndipo nilikimbia kwa Mungu na nikapokea uponyaji, na siku hizi ninamuinua. Bwana asipokee sifa. Kwa leo niko na furaha nyingi sana kwa sababu Mungu aliniponya, na nilikuwa napinga neno lake. Nikajua ya kwamba ilikuwa kusudi tu nipinge neno lake ndio nikuje nipate matatizo, nijue Mungu anaweza yote.
Mahakama ilitulia, kimya kikatawala. Ibilisi akaonekana mahakamani akijivuna, mkononi amebeba faili za mashtaka. Kwa kiburi akaingia kumshtaki mwanadamu. Damu ya Yesu hakika imetuondolea hukumu. Mwanadamu aliingia mahakamani akilia, mikononi amefungwa minyororo ya dhambi. Akaelekezwa kizimbani kushtakiwa kwa dhambi. Alikuwa yuaomboleza kwa kile alichotenda, akafahamu hukumu yake ni mauti ya milele. Kesi ikaahirishwa ajitafutie wakili. Damu ya Yesu hakika imetuondolea hukumu. Kesi iliporejelea hukumu itolewe, ibilisi alifika mapema na kwa fujo. Akainuka kwa kiburi na kumshtaki mwanadamu, akasema mwanadamu ni mtumwa wa dhambi, kile anachostahili ni kuelekea jehanamu. Jehanamu ilipotajwa mwanadamu alijihurumia. Damu ya Yesu hakika imetuondolea hukumu. Punde si punde mwanadamu alisimama, akakubali mashtaka aliyoyatenda Edeni. Alipoulizwa ajitetee, mwanadamu alitulia. Hatimaye akamuita Bwana Yesu Mnazareti aje kumtetea akiwa wakili wake. Damu ya Yesu hakika imetuondolea hukumu. Bwana Yesu aliposimama, ibilisi alichanganyikiwa, akaangusha faili zote za kumshtaki mwanadamu. Bwana Yesu akamwambia, "Devil, you are a liar. Leo hii nimefika kumaliza kesi hii. Najua umekuja kuiba na kuangamiza. But I have come that they may have life and life in abundance." Damu ya Bwana Yesu imetuondolea hukumu. Bwana Yesu alichukua faili zote za ibilisi zilizojaa laana na kazi zote za giza, akazirarua vipande. Mungu Baba akishuhudia. Alipoulizwa sababu yake, alionyesha Kalvari ambapo mashtaka yote yalilipwa kwa damu. Mwanadamu akaondolewa hukumu ya milele. Damu ya Yesu hakika imetuondolea hukumu.
Mungu kwa ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda. Nawe
omba, omba, utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi.
Dada msikilizaji, ikiwezekana sasa kuiguza redio iguze. Jitayarishe tunapoenda kuomba.
Atakujibu kwa wazi.
Ndugu,
omba, omba, utafute uso wa Bwana.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninamleta msikilizaji mikononi mwako. Ninaomba baraka na ushindi na miujiza zikamuandame. Ninafunga nguvu za giza na mashetani, nikitangaza hazina uwezo juu ya msikilizaji. Mungu, kawaponya watu wako. Tenda miujiza siku ya leo. Fungua milango ya kikazi. Ndoa ambazo ziko mashakani na kusambaratika, ninaomba ukaziponye na kuzirudisha pamoja. Maana shetani mbinu zake ni kuvunja ndoa ili akasambaratishe taifa na kila aina ya sekta. Baba, ninasema ni asante, maana umenisikia na umetenda. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.
Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Hiyo damu ya baraka.
Basi wewe ambaye haujaokoka, saa yako ya wokovu ni sasa.
Hiyo damu ya baraka.
Sema, Bwana Yesu niokoe, niandike kwa kitabu cha uzima, nisamehe dhambi, nioshe kwa damu yako. Kuanzia leo nimeokoka, mimi ni kiumbe kipya katika jina la Yesu Kristo, naokoka na kuamini. Amen. Na pia kipindi cha Kuna Nuru Gizani kinachukua nafasi hii kuwaombea baraka wote ambao wanaanza mitihani ya Standard 8, mitihani ya Form 4. Mungu akakubariki unapofanya mtihani, na wazazi wenye watoto wanaofanya mitihani, Mungu akaone kilio chako na vile umejitolea kusimama na kazi ya Mungu, naye Mungu akakulipe kwa kumfanya mtoto wako akaongoze kwenye mitihani. Basi kabla ya kukifunga kipindi, matangazo. Basi kama vile nilitangulia kusema, siku ya kesho Jumapili kuanzia saa 7 ni uwanja wa Kamukunji. Mbali na shughuli zingine ambazo tutakuwa nazo, tutakuwa na maombi ya kuliombea taifa, maana mwaka wa uchaguzi kama huu na msimu wa kampeni kama huu tunahitaji nguvu za Mungu, shetani asije akaitumbukiza hii inchi kwenye kilindi cha masaibu na matatizo chungu nzima. Njoo Kamukunji na utabarikiwa. Ni Pastor Pius Muiro nikikuaga kwa kusema, tazama, mambo yote yanaanza kuwa mapya. Amen.